Nino Uganda Yoweri Kaguta Museveni asabye banna Uganda n'okusingira ddala abakyala okwewalira ddala okubeera abatunuulizi era n'abatandika okutunuulira obutunuulizi eby'enkulaakulana n'ebeerabira nti nno nabo batekeddwa okubeera ekitundu ku nkulaakulana y'eggwanga Uganda awamu n'okulirwanirira okugenda mu maaso. Mwami Museveni mu bubaka bwe bwatisse omumyuka we nga ye Jessica Alupo ku mikolo egy'okujaguza awamu n'okwefumiitiriza ku lunaku awamu n'obulamu bw'abakyala mu ggwanga Uganda olujaguzi wa buli ennaku z'omwezi munaana omwezi ogwokusatu buli mwaka. Mwami Museveni ategeezezza nti abamu ku bakyala mu ggwanga Uganda ensonga eno ey'enkulaakulana bagisuuliridde ne bagitunuulira kyamulinga essalambwa ery'ensenke. Ategeezezza nti buvunaanyizibwa bwa buli mukyala okukakasa ng'abeerako ettoffaali lyagatta ku ggwanga okukyusa ebyenfuna by'eggwanga Uganda ng'agamba nti abakyala abasingira ddala bazudde nga ddala babadde bakulembeze balungi naye kyewuunyisa ng'abamu ku bo bali eyo mu maka gaabwe batudde era basirise ennaku ebaluma kyenkana eyo za lumonde n'atukula kyokka ate abamu ku bo nga baali badde n'obusobozi obusobola okuyambako ku nkulaakulana y'eggwanga. Ku mikolo gino egibadde ku kisaawe kya Mefuga e Kololo, Mwami Museveni asinzidde awo mu bubaka bwe bwatisse Jessica Alupo n'ategeeza nti kaakano bannayuganda abatekeddwa okubeera ekitundu ku nkulaakulana yaabwe naye ng'okusingira ddala amaanyi bagateeka nnyo ku bakyala kubanga akizudde nga balimu ensa era basobola okukyusa ensi yaabwe.
Enough electricity, good roads, schools, hospitals, peace and security, etc. However, infrastructural development alone is not enough. Though it must come first, development is a choice, a collective good for everyone. But wealth and jobs belong to individuals, families, groups, or companies. We should not have spectators in the drive towards increasing household incomes. We have been able to increase their numbers in public office, and women have proved to be better leaders and managers than men. During our resistance against dictatorships, we treated everyone equally, and I found the women to be much more resolute than many men.
Mwami Museveni era mu bubaka bwe bwatisse omumyuka we ategeezezza nti waliwo n'amateeka amaggya ge bamaze okuteekako omukono nga gano gagenderedde okwongera okussa essira awamu n'okuteekawo amaanyi ag'enjawulo naddala ku nsonga ezo eziruubiridde okulwanyisa embeera ey'okutulugunya abakyala awamu n'okwonoona obutonde bwabwe. Agambye nti akizudde nga wakyaliwo amawanga awamu n'obuwangwa obw'enjawulo obwo butyoboola ekitiibwa ky'omukyala ng'agamba nti kino kya bulabe ddala era nga ye gavumenti ye tegenda kukigumiikiriza n'akatono.
In order to provide justice to women, we introduced big punishments for rape and defilement. This was aimed at protecting the women who are the victims of these crimes. And last but not least, we have also fought against inhuman cultural practices that undermine the dignity of women, such as female genital mutilation, early marriages, wife inheritance, wife beating, etc. The above measures have been buttressed by the NRM's poverty eradication programs, which are aimed at creating jobs at the household level. When the families get out of poverty through commercial farming, manufacturing, services, and ICT, it is easier to address the remaining challenges faced by women.